Mchala Kasato era kutidde abakyala okufaayo eri obulamu bwabwe kubanga kikulu nnyo ku butebenkevu bw'amaka.
Bamama mwekebeze, kansa wa mabere, kansa wa mumwa gwa nnabaana, muwere bayonja waka, musule mu butimba bw'ensiri. Amazzi ago agavayo ku nzizi ez'enjawulo mugafumbeko mulyoke muganye bulungi nnyo. Mufube okulaba nti awaka mwenna muli bayonjo ate n'abaami mubakubirize okwejjanjabisa naddala ku nsonga ya prostate cancer. Mwabakyala mweba ambasada b'awaka, mwabakyala mweba sumba b'awaka, mwabakyala mweba overseer b'awaka. Kati ebyo byonna byonna oteekwa okubanga obiyina mu mutima ng'era weewaddeyo okubikulaakulanya.